VOA. Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi ndabaramukije aho muri hose ikaze kuri radio yanyu. Ubu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga. Uyu munsi turaganira ku byerekeranye no kwihangira imirimo. Ikiganiro rero muri isanga ni ikiganiro cya radio yanyu tubagezaho buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwese mwiriwe neza, nongere kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Ni Eugenia Mukankusi mu kiganiro muri isanga aho uyu munsi tuganira ku byerekeye kwihangira imirimo. Kubera ko Leta y'u Rwanda ivuga ko ishobora kubonera 2% gusa by'abantu barangije amashuri, u Rwanda ruhora rushishikariza urubyiruko kwihangira imirimo aho gutegereza akazi ka Leta cyangwa se abandi banyemari. Ikibazo cy'ubushomeri kimaze igihe kivugwa mu karere k'ibiyaga bigari ka Afurika, karimo u Rwanda n'u Burundi. Mu Rwanda, imibare yavuye mu bushakashatsi bw'ikigo cy'igihugu kibarishamibare bwasohotse mu mwaka ushize wa 2015 bwakozwe hagati ya 2011 na 2014 bwagaragaje ko ubushomeri mu Rwanda uri ku gipimo cya 3%. Ubushomeri rero mu bize amashuri makuru na kaminuza buri muri 14%, naho mu bize amashuri yisumbuye buri ku 9%. Mu Burundi ho biragoye cyane kugeza ubu kumenya imibare nyayo y'abantu badafite akazi. Cyakora ikivugwa cyane ni uko ari benshi, kandi ko Leta ishishikariza cyane cyane urubyiruko urwaruka kujya mu mashyirahamwe kugira ngo babashe kwishakira imibereho. Urubyiruko rero rukunze no kugaragaza inzitizi zikomeye yuko abakoresha barusaba kugira uburambe mu kazi byibura bw'imyaka 5. Mu Rwanda no mu Burundi rero kimwe n'ahandi ku isi, abantu barangiza amashuri bavuga ko bashakisha akazi ntibakabone. Impamvu zimwe ziranyuranye ariko inyinshi bazihurizaho. Ikindi kandi uburyo bwo gushakisha uko babona akazi bakwikura mu bukene nabwo buratandukana. U Rwanda ruvuga ko rufite intego yo guha imirimo 200,000 budashingiye ku buhinzi, ubwo iyo mirimo idashingiye ku buhinzi buri mwaka. Bumwe rero mu buryo bwo kwihangira imirimo kuwikura muri ubwo bushomeri ni uguhanga imirimo. Ibi bikabikubiye mu ngamba ndetse no mu ntego no mu butumwa bwa Leta y'u Rwanda ku rubyiruko. Urubyiruko rero rubarirwa muri 11 rwishingiye imirimo rushinga ikigo cyigisha imyuga mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo y'igihugu. Muri iyo myuga hakaba harimo gukora televiziyo hifashishijwe mudasobwa, ni computer zafashe izashaje bakazikuramo televiziyo zerekana amashusho ndetse zigasohora n'amajwi bidatandukanye n'ibyakorewe mu nganda. Ibi bikaba byemezwa n'abanyeshuri bo muri icyo kigo cya Ruhango kigisha gukora izo televiziyo, ikigo cy'imyuga kigamije kurwanya ubushomeri. Muri kiganiro twatumiye bwana Alphonse Biziyaremye, ni umuyobozi w'icyo kigo, aratubwira rero uburyo cyafashije abanyeshuri baba hari abarangije cyangwa se abarimo kwiga kikabafasha kwihangira imirimo. Aranatubwira n'icyo icyo kigo kimaze kugeza mu karere giherereyemo ndetse no mu bindi bice by'u Rwanda. Muri iki kiganiro tukaba turi buvugane nanone n'urubyiruko rwize muri icyo kigo ndetse n'urwabashije kwihangira imirimo. abiga muri icyo kigo rero namwe ubwo muze kuduhamagara ndetse n'abandi mwifuza kuba mwajya kukigamo kugira ngo namwe mwungure ubumenyi mubashe no kwihangira imirimo. Namwe bakunze ibijwi rya Amerika aho muri hose turabararitse muduhe rero telefone zanyu tuze kubahamagara. Iyacu ni 202 241 99 31. Hagata kandi mushobora no kuba mutwoherereza n'ibibazo mwifuza kubaza, ariko ibyiza nuko mwaduhamagara tukabaha ijambo mwese. Ikaze mwese. Bwana Alphonse Biziyaremye, nguhaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Hello.
Mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika, muranyumva neza? Mbanje rero kugushimira kuri uyu mwanya uduhaye muri iki kiganiro. Mu gutangira narimvuzeho kuri gatoya kuri iki kigo cyanyu ku ishuri ryigisha imyuga rigamije kurwanya ubushomeri, nagira ngo muri make mubwire abatwumva mubasobanurireho kugira ngo nk'uwakwifuza kubagana habe yamenya aho yabashakira. Reka nkubaze gatoya, hari radio yabikuri hafi kugira ngo uyigizeyo cyangwa se uyizimye kuko ntago turimo kubasha kumvikana neza?
Radio nayo, radio nayo.
Ubu noneho turumvikana ariko?
Ndakumva ngiye ndabumva.
Ubwo noneho nimubwira abatwumva iki kigo cyanyu?
Ikigo cyacu ni ishuri ry'imyuga ryitwa VTC Ruhango. Bivuze Vocational Training Center, na amashuri y'imyuga yagiye atekerezwa n'ikigo cy'igihugu cyitwa WDA, kigendereye ko kibona ko urubyiruko iyo rugana imyuga rushobora kwibonamo ibisubizo aho gutegereza ko umuntu yaziga amashuri ategereje ko Leta izaba umukoresha. Bikaba rero duherereye mu majyepfo y'u Rwanda, mu karere ka Ruhango. Ni ku muhanda ujya i Butare mu mujyi rwagati uva i Kigali ujya mu majyepfo aho bita i Butare. Bikaba rero ari ishuri ry'imyuga igihe gitoya. Dufite imyuga imara amezi atandatu n'imyuga imara umwaka, ariko ni imyuga ifatika kuko itanga ibisubizo ku rubyiruko rumwe rubasha kuhagera, benshi bakora ibisubizo birambye kuko dufite ikoranabuhanga mu buryo buri puratike kandi rijyanye n'uko isoko ry'umurimo ryaba ryifashe. Muri kunyumva?
Ndabumva neza. Hanyuma bo mwakira?
Nandi kubasobanurira imikorere yaryo. Ishuri dufite ishami ry'ikoranabuhanga, dufite ishami ry'ikoranabuhanga muri elegitoronike. Ryatekerejwe turebye ko mu Rwanda ubungubu basigaye badushishikariza umuco w'ubutore no kwihangira imirimo. Iryo ni ishuri ritanga amahugurwa cyane cyane ritekereje ku bantu barangije amashuri yisumbuye ndetse n'abarangije kaminuza n'abatarabashije kurangiza secondaire ku mpamvu zitandukanye. Ni ishuri ryatekerejwe turebye mu kwihangira imirimo, ndetse umuntu agiye guhanga umurimo ahera kuki, twahereye ku bintu tubona bikenewe ku isoko ry'umurimo. Reba hanze, tureba mu gihugu cy'u Rwanda hari politiki yo kongera amashanyarazi ku buryo buri muturage wese mu gihe kizaza azaba afite amashanyarazi. Turebye dusanga aho amashanyarazi ageze mu gihugu, abaturage baratunga ibikoresho bya elegitoronike, baratunga amaradiyo, baratunga amatelefone, baratunga televiziyo, baratunga ibyuma by'imiziki byo mu nsengero n'ibindi byuma byinshi bitandukanye by'ikoranabuhanga. Dusanga rero kuko abantu batunga ibyo bintu biyongera, hakenewe n'abatekinisiye bari karitsiye bazi puratike gukora ibyo bintu, bakabihangamo umurimo, baba babisobanukiwe neza, bikabatunga ndetse bikabateza imbere.
Ndumva rero mwarashingiye.
Aho niho twahereza igice gitekerezo, turebye ku isoko ry'umurimo harabura iki, hakenewe iki. Dukwiye guhanga umurimo duhereye ku iki, twahereye ku kintu twabonaga gikenewe kandi gikenewe n'abaturage benshi dukurikije politiki yacu y'igihugu. Ndetse si no mu Rwanda gusa, no mu bihugu byo hanze ibintu bya elegitoronike bigenda bitera imbere kenshi cyane, biva muri analogi bijya muri digitali.
Mu bumenyi mutanga rero nyine niko nari ngiye kubivuga, mushingira ku bintu mufite aho ngaho, ariko kandi no ku bintu bikenewe cyane cyane mu bishobora gufasha abaturage kubera iterambere u Rwanda rumaze kugeraho. Mubo mwakira mwakiramo abanyeshuri nyine mwatubwiraga, bamwe mu batarabashije nko kurangiza amashuri cyangwa se barangije bashaka kwihangira imirimo, abo mwakira ku kigereranyo mubona abakobwa cyangwa se abahungu n'abakobwa mugereranyije, mubona benshi abagana icyo kigo arabaye?
Ubu uyu munsi wa none dukurikije ibipimo n'amaraporo yacu, abakobwa bari ku kigero cya 30 28 30% Ya mwitangiriro ntaga bakobwa bumvaga ko iri muri technique ari yabo ariko ubu uko tugenda tuseme na systeme yo kugaraniriza abantu no kubaha ubujyanama abakobwa baratuganye batugana nuko namundi batye ntamwe kugana indi myuga mu gihugu ariko abakobwa batuganye bagera kuri 30% uyu munsi wa none na abakobwa bateye imbere na abakobwa bateye indi ntambwe bamwe muri bari barangije amashuri yisumbuye ariko bakibaza uburyo bagomba kubona akazi baza kumenya rero izo serivisi zitangirwa n'icyo kigo cya VTC Ruhango gihugura umuntu mu gihe cy'amezi atandatu agasohoka ari umutekinisiyene ubwo yumva umutekinisiyene n'umukobwa umukobwa agasohoka ari umutekinisiyene uzi gukora amateleviziyo y'ubwoko bwose azi gukora amarekiterifeda azi gukora za amplificateur azi gukora ibyuma bigenda umuriro w'amashanyarazi bitwa convertisseur azi gufata umushinga wo guhanga udushya dufite wo gufata computers zitagikora tukagikoramo amateleviziyo ahendukiye abaturage ndetse tukanashyira imbaraga mu mushinga w'igihugu witwa tunga tujye umunyarwanda abo mukobwa rero uza iwacu akamara arahamara amezi atandatu n'abamara umwaka arahava yahagera ku isoko ry'umurimo agasangana umuntu bakeneye cyane
barakirwa rero nk'uko basaza babo bakirwa nta kibazo gihari
cyane ndetse ahubwo ubu niho turi gushishikariza cyane kugira ngo turashaka ko biva kuri 30% bika 50% abakobwa n'abahungu bakangana
nk'uko mubivuga rero bwana Biziyaremye mufite abakobwa bimenye imana
Alphonse
mumbabarire byose biragana ku mana noneho mu bakobwa biza aho ngaho harimo na Charlotte Uwamahoro nagira ngo tumuhe ijambo hanyuma nawe yatubwire nk'umuntu wize muri iryo shuri ufite experience nawe tumuhe umwanya atubwire muri make yuko abakobwa bakirwa cyangwa se uko abona uwo mwuga busanzwe warugenewe usa nkaho ugakorwaga n'abagabo ne kuvuga ngo ugenewe abagabo Charlotte uranyumva
yego ndakumva
ikaze ku ijwi rya Amerika Bwana Bimenyimana yararimo kutubwira ko uri mu bakobwa ba mbere bize muri iryo shuri nkawe watubwira iki akarusho wabonye muri iryo shuri nk'umukobwa wiganye n'abahungu ugakora umwoga byitwaga cyangwa se bifatwa nkaho ari uw'abahungu cyangwa abagabo watubwira iki
murakoze cyane mbanze kubashimira uyu mwuga rero wa elektronike se cyangwa ujyanye no gusana no kwitara ibikoresho bya elektronike dusanzwe tumenyereye ko ari umwuga w'abahungu ariko ngo natinyukaga nkajya kwiga mu ishuri rya VTC Ruhango nasanze bafite ubumenyi bashobora guha umuntu wese ku rwego rwe akaba yashobora kwihangira umurimo ni muri ubwo buryo rero maze kubiga nafashe umwanzuro wo kuba nakwitinyuka kandi nkaba nana gushishikariza bagenzi banjye ko umwuga wo kugira ugendanye n'ikoranabuhanga atari umwuga ukorwa n'abahungu ubwo ko umukobwa wese yakwiyumvamo ubushobozi ari ibintu bigoranye cyane nawe ashobora kuwukora
hari inzitizi se hari ingorane wowe uhura nazo tuvuge ugiye nko gukora nyine nk'ugiye nko gukorera umuntu televiziyo cyangwa se kumukorera ikindi gikoresho cye cya akeneye cyangiritse hari ikibazo uhura nacyo cyangwa bakwakira nk'uko bakira n'abandi tuvuge nk'abahungu cyangwa abagabo
ngo murakoze ubundi bigitangira batarakumenyera bisa n'ibigoranye kuko baba bumva ko ibyo bintu nta mukobwa n'umwe wabishobora niko kamenyero k'abaturage ariko iyo bamaze kukumenyera nta kintu biba bitwaye bagerageza kumva ko ibintu byose wabishobora imboganizo rero zitangira iyo umuntu agitangira akazi bwa mbere ntabwo baba biyumvisha uburyo ibyo bintu umuntu w'umukobwa yabishobora ariko ngiye kugeza ubu ngize ku rwanda iruhande maze kumenyerana n'abaturage cyane ku buryo ahubwo bananyiyumvamo navuga byenda kurenga ibya basaza banjye dufatanyije umwuga
w'ubutekinika urahuza urungano rya Alphonse yari amaze kubivuga avuga ko uri umukobwa wa mbere wahize ariko kandi ko wari n'uwa mbere muri basaza bawe ibyo bikaba ari ishema ku bantu b'igitsina gore ntabwo natinya kubivuga rwose felicitation kuri icyo gitekerezo wagize no kuri uwo murava ndetse n'ubwitange ufite bwo kugira ngo ukomeze ukangurire n'abandi bagenzi bawe kujya mu mirimo nk'iyo ngiyo kandi ishobora kufasha buri wese kandi koko bafitemo ubushobozi
yego icyo kintu waruvuze mbere mbanje kubashimira ko mu ngengo felicitation nayo navuze ni merci Na rero cyo gushishikariza abagenzi banje ukwigeje mu Rwanda aho iterambere rigeze usanga n'igitsina gore mu iterambere kiri kugenda cyane ariko ibintu bya tekinike usanga batarabyiyumvamo kuko nko ku ishuri twizeho rya visi cy'uruhanga y'igiye ukareba usanga abahungu ari nka mirongo abakobwa bakiri batanu batatu bane ariko nk'abo
komeza
ariko nk'abo dushobora kuvugana abo tubana mu buzima bwa buri munsi ngerageza kubumvisha ko nta kidashoboka mu bijyanye na tekinike nabo biyumvishemo ubwo bushobozi bashobora kubishobora ubu rero kugeza kuri aya masaha ndagira ngo nshishikarize abakobwa bagenzi banjye ko tekinike atari ibintu bigoye cyane iyo uzanye mu ishuri rya visi cy'uruhango ririmo abatekinike bashobora kukumvisha ibintu neza nta kigoye rero nagira ngo mbarareke rwose ahantu hose bari be kwishinya tekinike ntabwo ari ibintu bigoye birashoboka iyo bishyizemo umwete
urakoze cyane kuri iri jambo ugejeje kuri bagenzi bawe ugume hafi ubwo turongera tukomeze tuganire reka twakire noneho na Jean Claude nawe numwe mubize muri iryo shuri rya Ruhango ryigisha imyuga nagira ngo Claude nawe nkwakire kuri Radio Ijwi rya Amerika uranyumva
ndakumva gose
ye urahagana hehe
Nerereye mu Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru mu karere ka Gicumbi.
Mhm. Uri mu Majyaruguru urimo gukora iki bo ngubu twari turimo tuvuga nyine iri shuri rya Ruhango. Watubwira muri make icyo urimo gukora aho ngaho niba warihangiye umurimo niba se urimo kwigisha abandi.
Ubu tuvugana ndi mu kazi mu mamagaye irimo kurepara televiziyo.
Mhm.
Ubungubu nyine ndi mu kazi bisanzwe nta kibazo ko gukora tekinike niyo neza
ye urimo gukorera hari ni ikigo urimo gukorera cyangwa se wihangiye umurimo cyangwa wishingiye ikigo nawe ishuri
no umurimo nihangiye n'umuturage wamayikira ku bungubu
urimo gukorera umuturage ukeneye serivisi zawe Nuko rwose ubwo ntituri bugufata umwanya wawe kubera ko uwo muturage nawe agukeneye ariko muri make wabwira icyo abatwumva kuri iri shuri wizemo ryaguhaye uburyo bwo kugira ngo ubashe kwibeshaho ubashe kurwanya ubushomeri
oya nta kibazo ntago biri bumfata umwanya munini bitewe n'uko ubu nari nayirangije nari ndimo kuyifunga mbere yuko mbitaho nayimanje kumwiseguraho nta kibazo rwose twaganira ntari
ubwo ni ukuvuga ko rwose nina ni ukurebaho urakozaho imitwe y'intoki byose bigatungana
ye ni ukugenda rwose utinda kumenya ikibazo gusa ubundi bihita bijya mu buryo twese
ubwo Alphonse rero agomba yishime nyine nawe yumve ko abana yigishije bafite aho bageze
yewe rwose ubu niba arimo kunyumva mbonaho no kumushimira sinari nzi ko nashobora no gufungura televiziyo ariko rwose negeraho nkabona ni ibintu byoroshye ntabwo bigoye cyane pe
Alphonse urimo kumva Jean Claude uko arimo kugushimira wamubwira iki
yes
none wamubwira iki
Jean Claude namubwira ngo urufunguzo rw'iterambere yahawe narufunguze n'indi miryango y'iterambere kandi yifashe agire no kubigura ngo gufasha abandi nkuko natwe rero intego yacu nk'urujya mukuru
Niko se Jean Claude mbere yo kugenda ndabizi uri mu kazi nyine ariko uwo muturage se wagiye kuyikorera we ntago wamuduha tukavugana niba byemeye
yarahuze ho gato ansigana n'abana
eh
naringize abana nibona yindi nabo bari nyine ndimo kuyirepara
naringize ngo ari hafi oya nta kibazo ubwo reka tukure cyo ukomeza akazi kawe rero ubwo hanyuma tukwifurije kandi kugira amahirwe muri uwo mwuga kandi uzagerageza no kwigisha n'abandi nabo bazabashe kwirwanaho ndagushimiye
rwose sinava ku murongo nta ubwira urubyiruko rugenzi rwanjye bagiye kwiga kabisa tekinike ni umwuga mwiza utuma umuntu abaho neza atanavunika cyane kandi aba ari n'umwuga udasaza rwose ni umwuga mwiza pe
urakoze cyane Jean Claude ye ubwo ukomeze rero umererwe neza reka tukomeze tuganire kuri iri shuri ryigisha imyuga ryo mu Ruhango ishuri ryigisha imyuga rigamije nyine kurwanya ubushomeri bukomeje kuboneka mu rubyiruko bagarutseho bwana Alphonse Bimenyimana hari imirimo isaba nka y'abantu basaba akazi hari ikintu basabwa cya experience ubunararibonye mu kazi akenshi nk'abo mu Burundi batubwira ko basabwa imyaka 5 kandi ntushobora kubona iyo myaka 5 nta muntu waguhaya akazi nta hantu wakoze mu gihe mwigisha hari uburyo abanyeshuri babona babona uburyo bwo kwimenyereza umurimo ibyo bita stage noneho bikaba byabarwa nkaho ari ubunararibonye mu kazi
urakoze cyane ikindi na heraho ngusubije gisubizo Eugenie iri shuri ni ishuri ryashinzwe n'ubundi n'urubyiruko twagize igitekerezo turi hamwe tuganira turareba ejo hatu hazaza hameze gute tubona ejo hatu hazaza hari maboko yacu ntabwo tuzagomeza kwicara dutegereje ngo leta nitubere igisubizo dutekereze ibintu byose bituma dufata iya mbere dutekereza iri shuri dusanga rirakenewe cyane yigisha ibintu by'ikoranabuhanga byo muri elegitoronike byo gusana no gukwesitara ibikoresho byose bya elegitoronike tumaze kurishyiraho rero kimwe mu ntego twari tugendere ko ari ukwigisha ibintu bifatika mu buryo buri puratike bifatika ku buryo umuntu yiga ibintu byose akabibona akabikoraho akabimitiriza akagira egisperiyense ni naho iyo bamaze kwiga bagira igihe gihagije cyo kongera gukorera kwakira abakiriya hano iwacu kuri VTC Ruhango baba barize mu buryo inyuguti zitaba nyinshi cyane ahubwo ibikorwa puratike bikaba biba byinshi cyane kuko umuntu twigisha turamubwira ngo uri muri ubwenge buhanye n'amafaranga umenye ko uje kwiga gukorera amafaranga ntabwo uje kwiga ngo ubone seritifika ubone diplome ugende wibike cyangwa ugende wandika amabaruwa asaba akazi uje kwiga ngo ukorere amafaranga uje kwiga aho amafaranga ava bituma rero ni ishuri tugerageza kugira ibikoresho bihagije twibwira ko umuntu turi kwigisha ubuzima bwe bw'ejo hazaza buri mu maboko yacu bivuze ngo rero tumuha puratike nyinshi ihagije tukamuha n'igihe cyo kwimenyereza hano ngira ngo ubashije kuganira nabo bahamwe bufatika n'indi myigishirize iteye imbere kabone n'urugendo rwacu rukiri rurerure ariko ibisubizo tugenda tubigeraho
Jean Claude yari amaze gutera mu ryawe nawe yavuga ko ari akazi ari ibintu byigisha ubumenyi bufatika kandi bitanagoranye ashishikariza nyine buri wese kuba yakora nawe uwo murimo yabyiga nawe akazagira aho yigeza
nabakubwira Eugenie
yego
irishami na rishyashya rimaze imyaka 3 ntabwo yari risanzwe byari muri kaminuza na secondaire ku munyuga ntabwo yari sanzwe ahubwo twararebye kumwe leta yacu y'u Rwanda tugira ngo ni mubi ntore mishaka imisubizo murebe ahantu uri hakenewe iki hanga umurimo mushyashya gukora ibyo abandi bakora usanga ibi bintu tekinike y'ikoranabuhanga muri elektronike yo gukorera abantu ibyo bya elektronike irakenewe tuganira rero n'inzego zose zishinzwe z'uburezi mu Rwanda ziradufasha mu kutworiyanta no kutugira inama bituma dushingira ishuri bivuze ngo ibishami riri muri VTC Ruhango ho nyine gukorera ubu ngubu
none se
ariko turarinoza dusohora umuntu dufite icyizere cyo kuba umuntu ku buzima bwari kigiye guhinduka
uravuga ko iri shami ritangiye vuba iryo mwatangireho ni irihe
jite twatangiriye kuri iri ngiri twatangiriye kuri iri turarinoza nyuma yaho ubu nibwo hajemo n'irindi shami ry'ubukanishi ariko nabwo buzaba ubukanishi buteye imbere bw'amamoto n'amagare ndetse n'ubw'imodoka ubundi twebwe tugiye gukora ikintu turareba ikintu tugiye gukora ibintu tugiye kwigisha abana b'abanyarwanda ku isoko ry'umurimo bazahagera bakenewe ntabwo ari ukuvuga ngo reka tubikore ibi kuko n'andi mashuri yabyigishije ni byiza andi mashuri ari ikintu by'ingirakamaro ariko twese ntidukwiye kwigisha ibintu bimwe gusa turareba ikintu ni iki gikenewe turabona ku isoko ry'umurimo ni iki kintu gikenewe abana b'u Rwanda bakwiga cyangwa se n'abaturuka hanze y'igihugu cy'u Rwanda baje kutugana bikabafasha bivuze ngo rero ni iryo shami twatangiranye naryo turishyiramo imbaraga kugira ngo turinoze kujya dusohora umuntu uri karifiye muri tekinike waha ikintu cyose elegitoronike gikora
ni byiza kuba mwigisha ibintu bitandukanye n'ibyo abandi bakora cyangwa se bigisha kuko muramutse mwigishije nk'ibyo n'abandi bakora nanone ntacyo byamarira abo mwigisha kuko bagenda bagasanga abakeneye imirimo cyangwa se ababikora ari benshi hari abaturuka se nko mu bihugu duturanye bari batangira kuza nko kwiga muri icyo kigo cyanyu cyangwa se nk'abaturuka tuvuge nko mu Burundi cyangwa muri Uganda muri Tanzania hari abari bazamo
uyu mwaka ntabwo dufite ariko mu mwaka twatangiyemo twari tubafite baturutse Burundi n'abaturutse Ikongo Igoma ari n'undi dufite umwe baturutse Uganda abone twabashije kwakira kuva twatangira
noneho reka kubera ko iki kiganiro ari ikiganiro cy'ijambo abakunzi b'ijwi rya Amerika reka ndagira ngo tujye ku murongo wa telefone noneho tugire nabo tubanze twakire uwa mbere ariko nibutsa ko batwumva mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 I Kigali mu Rwanda mu Burundi mukatwumvira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2 tujye ku murongo wa telefone duhere kuri Pascal uranyumva Pascal ubanza telefone ye icitse ubwo noneho reka nibarize uw'amahoro Charlotte mu banyeshuri mwiganye hari abandi bakobwa bari barimo icyo gihe
oya mu banyeshuri twiganye nari niganye n'abantu ndi mukobwa umwe ariko birangira batarangije amasomo bataha bafite
wowe watangiyemo uri umwe wowe hanyuma ukomeza wenyine hari ingorane wagize se tuvuge nko mu myigire mu mibanire yawe y'ishuri na basaza bawe
ya mu mibanire y'ishuri na basaza banjye nta ngorane byantezaga kuko ibyo byose mu kwiga twaragendanaga ntago bansigaga ngo mbyende babyumvise ngo nsigare inyuma rero nta ngorane byantezaga twaragendanaga hose nta kibazo
ku bwawe byagufasha igihe kingana iki kugira ngo wumve rwose bikurimo ushobora gukora gukora ibyo bintu bya mekanike ubigira ibyawe byagufasha nk'igihe kingana iki
ndangiza kwiga ayo mezi atandatu numvaga wenda ntariyumva cyane ku buryo natinyuka kare nkaba najya gukora ariko nyuma y'amezi abiri nyuma y'uko ndangiza nari maze kumenyera ku buryo numvaga aho najya hose ibyo byose nafungura teriye nkaba nashobora gukora kandi yinjiza amafaranga ashobora kongera akamaro
ku buhanga bw'ibyuma hari utwandikiye witwa Nayituriki John Uki agira ati ndi mu Ruhango ati kabisa twe nk'urubyiruko twakuye amaboko mu mifuka turakora ubu abadupingaga bari kwicuza icyatumye badafatanya natwe bwana Biziyaremye iyo murebye musanga iki kigo Visit Ruhango cyaragejeje iki ku baturage bo muri ako karere gikoreramo Bwana Biziyaremye muranyumva
ndakumva nuko bavuze ngo byose biganisha ku mana ariko nibimenye imana
I'm sorry mbabarire cyane ndimo gukomeza kukwiherera indi zina umbabarire cyane ntabwo nzi ukuntu ririmo kuza yeee wari ugize ngo n'undi muntu ndimo kubaza ni mwe ndimo mbaza rwose ubu ni mwe turi kumwe na Charlotte w'amahoro nawe ari ku murongo wa telefone ngaho nimutubwire rero icyo mubona icyo kigo Visit Ruhango cyagejeje ku baturage tuvuge bo mu karere gikoreramo ndabona ama telefone sinzi ikibazo kirimo reka dufata akaruhuko gato hanyuma dukomeze mu kanya
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 Nukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu, no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika I Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turimo ikiganiro muri isanga tuvuga ku buryo bwo kwihangira imirimo tuganira n'umuyobozi w'ikigo VTC Ruhango Vocation Training Center cyigisha ni ishuri ry'imyuga igamije kurwanya ubushomeri. Tukaba rero turi kumwe n'umuyobozi waryo Bwana Alphonse Bimenyimana, tukaba turi kumwe kandi na Uwamahoro Charlotte, numwe mu bakobwa ba mbere bize muri iryo shuri bakarirangizamo kandi ubu ngubu akaba nawe yihangiye imirimo kandi binamushimishije hashishikariza na bagenzi be gukora uwo mwuga. Twakire kuri telefone Diane. Diane uranyumva?
Ndakumva.
Eh, wiriwe neza urakomeye?
Yego.
Ni urahagana hehe?
Ndikigari Nyamirambo.
Ni Nyamirambo mwiriwe neza?
Yego.
Ye. Ikibazo cyawe cyangwa se igitekerezo wifuza kutugezaho muri kiganiro?
Ikibazo nuko kwihangira umurimo nyine. Bona bigoye.
Biragoye kwihangira imirimo?
Yego.
Mu buhe buryo?
Ko nta gashoro umuntu aba afite ko gutangiriraho.
Yego.
Kandi n'icyo utangiriyeho leta ikagufata.
Igufata gute?
Nyine hari igihe uvuga ati reka nihangire umurimo kugira ngo ngende nkore abantu mu mifuka. Reka basi mfate n'ikarito ngiremo biswi n'utundi tuntu. Noneho nanjye njye mbona icyo gihumbi cya buri munsi ntagiye gukora abantu mu mifuka.
Uravuga ibyerekeranye n'abazunguzayi? Ariko ni mu mabwiriza ya leta, ariko ubwo urumva ko abantu bagomba gukurikiza ibyo leta yifuza kubera ikibazo cy'umutekano.
Buri mutarize utarabonye ayo mahirwe yo kwiga cyangwa udahereye kuri utwo dukenya wakihangira umurimo gute?
Reka mpe mugenzi wawe Uwamahoro Charlotte wabashije kwihangira umurimo aguhe inama. Charlotte uranyumva? Ye, wagira icyo ubwira Diane ari Kigali Nyamirambo, aravuga ati kwihangira imirimo biragoye, wamubwira iki niba wumvise ikibazo yabajije?
Namwumvise Diane, namukurikiranye uko yagenda agavuga, ariko nagira ngo mubwire ko ibyo by'ubuzunguzayi no muri gahunda ya leta burya ikintu kinyuranyije n'amategeko ntabwo kiba ari cyo. Ndetse kubemera na Bibiliya tuvuga ko ikinyuranye n'amategeko cyitwa icyaha. Rero inama nshobora kuba namugira, nize umwuga muto uciriritse, namuha urugero nk'uwo nize ujyanye no gutekinika, burya nta kindi gishoro, ibikoresho ku ishuri tubiga 12,000 n'amafaranga 500, turume visa pare na peseri n'ibindi twifashisha mu kazi, igishoro cy'12,000 ushobora kukifashisha ukaba wagera ku bintu byinshi cyane. Nshatse kuvuga ko iyo ufite turume visa na pare na ferasi de, ushobora gutekinika nka televiziyo ku munsi bakaguha 15,000, ejo bakaguha 20,000, ejo bakaguha 5 cyangwa 10 nko mu cyumweru, ugashobora kuba wakwishyuza amafaranga yagufasha noneho no gushaka ahantu runaka ushobora kububarizwa byemewe na leta, ushobora kuba wakorera kandi umwuga wawe ukaba waguteza imbere. Rero njyewe numva inama namugira nabanze yige ashaka uburyo yahanga uwo mwuga, kuko urumva wabonye minerivare 14,000 ni amafaranga make cyane, ukaba wajya mbere mu kwihangira imirimo.
Ye, mbere yuko turekura Diane ku murongo wa telefone kugira ngo twakire n'abandi, nagira ngo Diane nongere nguhe ijambo, niba wumva hari ikibazo wifuza kuba wabaza, yaba ari kubaza mugenzi wawe Uwamahoro Charlotte cyangwa se kubaza Alphonse Bimenyimana w'umuyobozi w'ikigo VCT Ruhango, ube wabibariza bagusubize. Diane.
Ikibazo. Alo.
Ye, turakumva.
Ikibazo umuntu aba afite.
Babaza ikibazo wumva cyagufasha, yakubwiye ko Charlotte akubwiye ko atari ngombwa amafaranga yo gutangira ibintu muri gushora muri ibyo bintu tuvuga ugiye gucuruza, akubwira ayo byagutwara kugira ngo ubashe kwiga. Noneho babaze niba hari ikibazo wumva ufite kijyana n'ubwo buryo nyine bwo kwihangira umurimo.
Amafaranga nicyo kibazo.
None ikibazo cyo ni amafaranga yo kugira ngo ujye kwiga?
Yego.
Reka nguhe Alphonse bimenye imana agusobanurire akubwire ari amafaranga ngahe bitwara yatubwiye igihe bimara amezi atandatu kugeza ku mwaka hanyuma ubwo turakomerezaho ngaho bgana bimenye imana Diane mwamuha namake
ndabumva Eugenie
Diane mwamuha namake afite ikibazo cyo kuvuga ati jewe ikibazo mfite na amafaranga yo kwiga najya ngo nk'abantu babe bakumva neza nk'amafaranga bashobora kubatwara kugira ngo babe babashije kumenya ibyo mwigisha noneho bashobore no kuba bazajya kubikoresha
urakoze cyane icyo nafashisha Diane cyambere ikibazo cyambere Diane afite ni intege nke mu mitekerereze burya urugero wihaye mu mitekerereze ni kugeraho we urifuza ko urugero rwe rwaba gucuruza ikarita agashyiramo utuntu akirwa akoresha uburyo butemewe ntari busubiremo Charlotte yamugira inama kugeza ubu eje nicyo nakubwira mu gihugu cyacu cy'u Rwanda nta mwana w'umunyarwanda ushobora kubuzwa amahirwe yo kwiga iyo bigaragaye ko adafite ubushobozi bwo kwiga hari inzego runaka binyuramo ibyo ndabikubwira nk'uri mu gihugu kandi birazi hari inzego runaka umwana w'umunyarwanda udafite ubushobozi bwo kwiga anyuramo agafashwa kwiga bivuze ngo rero cya mbere Eugene nabanza amenye ko akwiye kubaho ari umuntu nawe uteye imbere mu bwonko amafaranga akaza nyuma abanje gutera imbere mu bwonko ikibazo rero cya Minerva Eugene ntabwo ari ikibazo cyane ahubwo niba koko akeneye kwiga akaba atabona ubushobozi mujyana kwiga umwuga azaduhamagara tugishe inama mu bwigingira zose umuntu w'umunyarwanda wabuze ubushobozi bwo kwiga ashobora gucamo kandi leta ikamugira inama ikabimufasha amakiga na hanyuma rero ahubwo iyo amaze kwiga nibyo Charlotte yamubwiye yegeze kuvuga ngo no mu gishoro nacyo kirabura ubu ku bana b'u Rwanda biga imyuga ije nicyo nakubwira hari programu iri mu gihugu yitwa Hanga Umurimo iri gufashwa n'ikigega cyitwa BDF ku bana barangije imyuga y'igihe gito cyane cyangwa igihe yariyo yose hari programu n'ubu hano mu karere kacu ka Ruhango twarayitangije vuba yaratangira akora abo hari abana bize muri Gicuti Ruhango bagiye muri BDF bahinguzanya ibikoresho kandi inguzanyo y'ibikoresho iriho n'inkunga 50%. Ubu tuvugana bamaze gufungura aho gukorera barimo barakora baragerageza gukorera amafaranga bakifasha ubwo nagira ngo mbwire Diane yuko cya mbere nabanze afata umwanzuro mu bitekerezo akanguke nabura Minerva azagisha inama nta mwana w'umunyarwanda uricara kubera ko yabuze Minerva kandi namara kwiga n'umwuga hari amahirwe menshi muri iki gihe cyacu mu rubyiruko mu buryo bwo guhanga imirimo
ubwo rero Diane ngo ijambo rya nyuma hari icyo ukuyemo mu nama bakugiriye
yego
none wababwira iki
yewe nyine ndashaka nimero zabo nzabagisha inama
nomero zabo bwana bimenye imana yabona nomero yababonaho
n'ubundi nimero yanjye ni y'akazi ntabwo nyimana kandi serivisi zitangirwaho ni ingirakamaro nta mpamvu yo kuyimwa hataramutse aritaho yandika nayimuha
Diane ufite
ni 0788
79
29 39
88
79 29 39
Diane wayumvise 788 79 29 39 ngo rero komera tukwifurije amahirwe reka dukomeze rero tuganira nanone n'abandi nabakunzi b'ijwi rya Amerika nyuma ya Diane twakire Daniel uranyumva
yego ndavumva
wo urahagana he
yewe ndi i Burundi
mu gisagara cya Gitega ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
mu bisanzwe ni intererano mbere n'utubazo duto duto nagomba mbaze uwo muntu yatwitangiye imbere mubisanzwe ubuye ugaruka gwishirangiza amashuri kuvyukuri leta nishobora kugose kurufukuru hakazi kuko ni ibintu bikera biboneka kuko urona harangiza abantu benshi nkuko amatoho zatubona mushira hamwe bibashe twagize dusanga abanyeshuri je nabarangije amashuri umwe wemerewe leta ishobora guhakazi hanyuma ibikenewe gusenda n'icyenda navyo bigaca kumure bamwe bakaburi iyo baje bamwe bagumuko abandi bakaja mu busuma mu bindi wagomba rero dushimire uwo muntu yatanguje icyo cyumviro cyiza ahubwo nkamubaza icyo abona nawe yokora kugira ngo aze mu Burundi twebwe twatanguye ibyo byumviro atwereka hageze kugira ngo mu Burundi abashomeri b'iwacu tubereka aho botegereza guca kugira ngo abashe kwiteza imbere n'ibyo shuri mu Burundi ntari hari n'ishuri ryari ryarubyanye na ikore fondamentale mu Burundi leta nayo iravuga ko atari kureshyira aronka kugira ngo ibikorwa bibone gukora bagomba tumufashe kumbure ashobore kuzoze ino mu Burundi adufashe gutera ibyumviro mu rwaruka rw'iwacu hanyuma kumbure na leta nayo igira icyo iyungure icyo ironkeye ubumenyi kugira ngo ihimirize urundi rwaruka kuko ntibashobora kwiteza imbere kuko ubuzima bwa leta ntibukunda kuko naho nyine turavuga tuti mbega iyo umunyeshuri warangije amashuri ndagomba ndamubaze mu Rwanda nta kuntu leta ishobora kubafasha kuronka umutahe wo gucutangura kuko amabanki y'ino mu Burundi kugira ngo usabe umutahe wo gutangura akazi nuko icyo bita fodo garanti ubanza gusaba ikintu ingwati ngwakiriza oro ubuhebije iryo shuri iyo fodo garanti ukigirura mu Rwanda hoho mubikora gute abantu bahejeje amashuri bashobora kuronka umutahe gute nta kintu amabanki asaba kugira ngo bashobore kutanga kugira babare umutahe mutoye kugira bashobore gutangura
ye bwo ndamuho umwanya agusubize nkuko yabivugaga bivuga ko bihera mu bitekerezo by'umuntu icyagomba gukora nuko agomba kugikora uravuga umutahe nk'ingwate umuntu yatanga muri banki kugira ngo bamugurize ariko kandi yaramaze no kutubwira ikintu cyitwa hanga umurimo aho abantu bishyira hamwe bakaba babona niyo nguzanyo cyangwa se bagakora igikorwa kimwe kizabafasha kwiteza imbere kandi nziko na guverinoma y'u Burundi ishishikariza urwaruka kujya mu bintu by'amashyirahamwe yarufasha reka mpumwanya bwana Bimenyimana agusubize mwasubize iki Daniel Diego
allo
oui nimusubize Daniel
ya Daniel niba numvise neza yashimye ariko aza kugaragaza ko yifuza ko mu gihugu cy'u Burundi yo gahunda nk'itwa uruyuko rwo muri VTC rwango tuba twaratangije yo gufasha abagenzi bacu mu kwiga ya twayigezayo wenda na sa nk'umubwiza ukuri yo gahunda twari tuyifite yo kuba twafungura ishami rya VTC rwango no mu bihugu by'ibituranyi ariko haba ubwo nka mu gihugu cyabo imbogamizi ziba zigihari wenda tunabona n'umutekano utaragenda neza cyane ariko iyo gahunda yari ihari iyo gahunda kandi nubwo iracyari mu bitekerezo naho biragiye biracyari mu bitekerezo mu mushinga wo kuhaza nabyo kufasha urwo rubyiruko twebwe ntabwo tukiri gutekereza urubyiruko mu gihugu cyacu gusa twifuza ko dufatikanye n'urubyiruko rwacu mu gushakisha uko twazaba ariko n'urundi rubyiruko rwo mu bindi bihugu tukegerana twungurana ibitekerezo cyane cyane muri East Africa rero icyo namubwira icya mbere ni ukugira icyo bita umuco w'ubutore niba iwacu mu Rwanda tugira icyo bita umuco w'ubutore aho cyangwa se kuba intore aho batubwira ngo intore niganya no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira niganya ishaka ibisubizo ndetse no mu ishyamba ry'inzitane yishakira inzira Daniel yari akwiye no kureba igihe ibyo bitarashoboka yuko n'uyu mushinga wacu wo kwigisha abanyeshuri bya elektronike mu buryo bwatiki kugera mu gihugu cyabo akwiye kureba ese aho ari nk'urubyiruko nta kindi kintu cyakenewe rega burya kenshi iyo uhanga umurimo ndetse uhanga udushya uca mu cyuho kibikenewe ureba ahantu ndi hakenewe iki ese ahantu ndi nta kintu gikenewe nshobora kujya no kukopera hari no kwigira hari kandi nkaza nka cyakora abantu turi kumwe bakeneye iki izo ni inama ndi kugira Daniel kandi rwo kwanza yuka kumva ko byose bishoboka hanyuma ngira ngo ijyanye na programu zijyanye no kubona ingwate mu mabanki natwe mu Rwanda turafite amahirwe kuri icyo kigega BGF ntabwo ari nk'umukuru w'urubyiruko rw'ishyirahamwe buri wese ushobora kugenda ku giti cye yararangije kwiga imyuga akitinyuka akagaragaza ko afite umwuga umushinga agiye gukora uzazana amafaranga icyo kigega kiramwishingira akabasha kubona iyo ngwate nto iyo nguzanyo nto ishobora kumufasha guhanga umurimo. Ariko Daniel ntacikine, iyo programu n'ibitaratangira i Burundi ntacikinege ni mutoya, byose biva mu bwonko. Abateye imbere kuturenza bari abantu nkatwe, akwiye kubanza kwitinyuka akareba n'aho ari, niba nta mahirwe ahari yahabyaza.
Yereka twongere tumuhe na telefoni yanyu ku buryo aramutse akeneye no kubageraho akababaza uko yabyifatamo cyangwa afite n'ikindi gitekerezo n'umushinga, ubwo mukaba mwamugira inama. Ni 250 nyine, hanyuma 788 79 2939. Ubwo rero twizere ko Daniel ayumvise, hanyuma akazagerageza gukora ibishoboka nawe nk'uko bimuraje ishinga, nk'uko abarundi babivuga. Ni ikintu kimuhangayikishije nyine, ubwo azagishyiramo umwete. Nagira ngo nsubire ku murongo wa telefoni nanone mpijambo Charlotte w'amahoro, nk'umukobwa wa mbere wize mu ishuri VTC Ruhango. Hanyuma kubera ko dufite n'igihe gitoya, tumurike nawe aze kubasha kujya mu kazi ke, tugumane na Bwana Bimenyimana. Charlotte, ijambo ngira ngo nguhe, ndagira ngo muri makeya cyangwa se mu inama waha urubyiruko muri rusange, rwaba urubyiruko rwo mu Burundi, urwo mu Rwanda, n'urwo muri Kongo, ndetse twari tumaze kumva ko nabo muri Kongo baje kwiga muri iryo shuri. Utubwire urubyiruko muri make inama, uruhe inama, hanyuma tukureke ugende.
Yego, murakoze. Nk'inama natanga ku rubyiruko ruri guharanira kwigira cyangwa se kwishakamo ibisubizo, ni uko buri muntu wese n'icyo yiyumvamo yashishikarira kujya mu mwuga wamufasha kwiteza imbere. Rero ni ukuvuga ngo urubyiruko aho rwaba ruri hose, haba mu Rwanda, mu turere dutandukanye, cyangwa se no mu bihugu by'ibituranyi, nk'uko bakomeje kubivuga, hari abanyeshuri bakunze kuza kwiga aho nsize bavuye mu Burundi. Nturanye nabo nakunze kugenda mbaza amakuru y'uko abo banyeshuri baza kwiga. Ni ukuri ndagira ngo mbabwire ko umwuga uwo ari wo wese ukurikije uko iterambere ry'isi cyangwa se ry'igihugu buri muntu aba atuyemo rimeze, umwuga ni ingenzi. Kuko njyewe ku rwanjye ruhande mbanje kuvuga nka avantaje z'umwuga wanjye nka tekinike, mbona ko nubwo ntaba ndi mu Rwanda ariko aho n'abandi hose nkaba Petrone Vice na Parey nashobora gukora kandi byibeshaho. Nshatse kuvuga ko rero umwuga wa elekitoronike ahantu hose uri muri izi mpande enye z'isi urakenewe. Ni muri ubwo buryo nashishikarizaga urubyiruko bagenzi banjye kuba buri muntu wese waba urangije segonderi, waba urangije kaminuza, atari ngombwa kwishyira ngo ushyire amaboko mu mufuka, ahubwo ni ukubanza kureba ikintu cyajya mbere ukiga umwuga, ku buryo naho ubuzima bwahinduka ukava muri mirimo ukajya mu yindi byanze bikunze wabaho. Rero nagira ngo ndashishikarize kugana umwuga, ariko cyane cyane muri tekinike harimo ibanga, uwabishobora wese yize tekinike mu myuga byaba akarusho.
Ndagushimiye cyane rwose w'amahoro Charlotte, ubwo butwari nk'uko nabivugaga mbere. Niba ukiri en contact, ukiri kumwe nabo mwiganye bo mu Burundi, ubwo niba ugifite nka nomero zabo, ubwo uriya Daniel yazabageraho akoresheje iriya nomero ya Alphonse, hanyuma mukamuba mugezaho ku buryo yamenya icyo bagezeho ubu ngubu, aho bavuye naho bageze, nabyo bishobora kumuha akanyabugabo. Ubwo ni ikintu gishobora kuba cyafasha mu bihe biri imbere. Urakoze cyane w'amahoro Charlotte kuri uyu mwanya waduhaye. Ubwo kandi tukwifurije gukomeza gukora neza no kugira umwete muri ibyo bikorwa ukora. Tuboneraho na kanya ko gushishikariza abandi bakobwa ndetse n'abagore kujya mu myuga nk'iyo ngiyo ya tekinike, nk'uko wabivugaga, umwuga ukora ukawukora hamwe ukaba wawukora n'ahandi, nta kuvuga ngo bisaba ikindi kintu kirenzeho. Urakoze cyane.
Yego, murakoze namwe.
Noneho dukomeze, noneho twakire n'abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika. Hari uwitwa Hari Kera kuri telefone, uranyumva?
Ndabumva.
Ufite ikibazo cyangwa igitekerezo wifuza kubaza Bwana Alphonse Bimenyimana?
Je kwa ari bibiri ndayishye byose ndafite igitekerezo n'atari kibazo ndamubaza.
Umwanya no wawe rwose.
Ego ndabaza bwana Arpose ndumva n'umukire amaze kugera kure n'ishyira hamwe cyanke ikiriwe.
Ubwiwe n'icyo ko ari umukire.
Niko nubyita kuko amaze kugera ku rugero ashobora gutanga akazi agasohora abantu bagashobora kugira icyo bimariye mu bakava ku rugero bariko bakajya ahandi hantu. Ndamushimiye rwose ku ntambwe navuga yuko ariko ntacyo ndamubaza iki kibazo. Turamenye kubona bamwe mu bagatunga cyangwa ndetse no mu bihugu bikomakomeye batagomba yuko abandi batera imbere, aho usanga ari nka kujya ku giti kinini kimaze gukura ugasanga utundi duti two munsi ntidukura tuca dusorora, niko nabivuga mu Kirundi. Ugasanga natwe ntidukura ariko usanga twaragororotse muntu ugasanga ntabwo ivuga ku isi. Mbega mwiyo mbyo yiwe ntabwo abo yoba yigisha cyangwa abo baza mwiyo nibyo shyirahamwe ryiwe, niko nabivuga.
Ni ishuri ry'imyuga.
Iyo shuri y'imyuga nta kuntu nabo ntibyaba bishyika ntibabe bagera kubyo bigerageze ko ndatiza amakenga cyangwa ndamubaza nti ubwo ntibabigisha kugira ngo ntibase cyangwa ngo bakire bakaguma hahandi nyine, kuko biranagoye gutahura kumva yuko umuntu yoba ahegeje amashuri byaramugoye cyangwa turamenyereye kubona urwaruka cyangwa abanyeshuri kenshi bahiga amashuri barafashe amadeni yumvikana bigiye gucupa kirindi deni ryo gusubira kwiga. Mbega bakora gute kugira ngo bafashe urwaruka? Boba babigiraho boba bafashe urwaruka kugira ngo rushobore kwiga ibyo bintu ata mahera rufise bakaduriha mu nyuma bamaze kuronka akazi. Ikindi nawe ntaherera turamenye kubona muri kamere k'ibihugu cyangwa itwumva bivugwa ngo nta buzi buri ko biratangwa ibihugu bita ugasanga haravugwa byinshi ndetse na mubwo abamenyeshamakuru mukabivuga. Ibyo turabona yuko umengo ni ingendo yuko umengo n'ibindi bihugu biba biri ko bigomba gucafuza ibindi bihugu, kuko mu mateka y'isi cyangwa mu mateka y'abantu nta muntu yigera avuga ngo ndakeneye wowe ujye hejuru yanjye. Ariko twebwe turakwiye kwishima ku ntambwe tuba tugeze ko iyo ari yo yose. Iri jambo ry'uko twebwe turavuga tuti iwacu nta kigenda nta buzi buhari biduye ku maraporo mudamu yagira cyangwa ibindi bihugu bijya biragira bikomakome cyangwa amahoyinigi. Iyo ngendo turakwiye kuyisezera kuko na biriya bihugu nabyo bifite icyo kibazo, ariko ntabwo bagenda babiganiraho ntabwo bagenda bigira ko amaraporo. Nkaba nasaba yuko twebwe urwaruka cyangwa abanyagihugu basanzwe bo mu aka karere nk'uko mwabivuga haba mu Burundi cyangwa mu Rwanda yuko twajya turishimira urugero tugeze ko kuko nicyo tubigezeho. Tukareka kujya turavuga ngo bimeze ku bimeze kuko bariya babitubarira ntabwo badukunda. Ikindi nohereza ko nota nk'ukosora ni aha mwavuze yuko mu Burundi ari porogaramu yo gutuma abantu bajya mu mashyirahamwe. Ese iyo porogaramu iriho kandi ni nziza kuko nta kintu ushobora gukora.
Urakosoraho iki? Oya, urakosoraho iki? Twavuze ko igihugu leta ishishikariza urwaruka kujya mu mashyirahamwe. Icyo ukosoraho ni iki?
Icyo nkosoraho nuko atari iyo porogaramu yonyine ifise, nuko ifise n'iyo porogaramu yo kujya yo kwihindura imyuga, kuko ubu hagiye sisiteme ya ekore fondamentale aho hagiye ibintu bijyanye n'imyuga. Icyo ntiwagishyizeho si icyo cyonyine,
iyo ni inyongera nyine. Niyo mpamvu mufite ijambo mu kiganiro.
Ego icyo ntigishobore ko ari kimwe. Niba ari mubyita kujya mu mashyirahamwe, mujya mu mashyirahamwe kugira ngo mukore ikindi kintu kanaka. Rero nibyo leta icyo kintu cy'amashyirahamwe yarakivuze kugira ngo duce cyangwa abandi barundi cyangwa urundi rwaruka rucyo rugira iyo myuga, kuko bo birumvikana umuntu yari umwe mu Kirundi baravuga ngo umutwe umwe wifasha gusara ntiwifasha gusaba naye ngo tubiri tugirana ubupfumu bifasha naho ngo rimwe kubera polisi.
Biranshimishije ko utwunganiye. Wari uvuze gukosora ngira ngo haraho twibeshye. Urakoze cyane kutuha iyo nyongera. Hanyuma rero ubwo reka mu kanya tuze guha umwanya umutumirwa wacu hanyuma agire icyo avuga ku byo usobanuraga mu kanya. Ariko rero ibyo uvuga by'amaraporo ngira ngo nkwibarize uvuga ngo birinde kuvuga iby'amaraporo, baravuga ko ikibazo cy'ubushomeri gihari, wowe uracyemera cyangwa ntucyemera?
Ndacyemera, ariko ubwo ntidukwiye kujya turagihaya nk'uko umwe n'ururirimbo n'indi cyo kihari icyo twose twama turavuga kare nubwo sihari
erega hari kera. Iyo tuvuze ku kibazo iki n'iki, nk'ubu tukaba tuvuze tuti ikibazo cyo kwihangira imirimo, ikibazo cy'ubushomeri, tuvuze ikibazo cy'ubushomeri ari ugushakisha uburyo bwo kugira ngo kibonerwe umuti abantu babashe kugikemura. None se niba ikibazo gihari, ikosa ryaba riri he ryo kuvuga ku kibazo ukavuga ko ikibazo cy'ubushomeri gihari hakaba hashakishwa uburyo bwo kugira ngo kibonerwe umuti? Ntabwo twavuga rero ngo abandi baravuga ko hari ubushomeri buri hose nyine, ariko ikibazo kigomba gukemurwa.
Igituma mvuga uko ni uko nzi yuko kenshi iyo bivuze ataba ari ineza biba bigomba kugana, kuko kenshi twamaze kuyibonaho usanga urwaruka ari rwo rwitwazo bavuga, ugasanga ndetse bigeho no kwama ubutegetsi buba buhari ngo ubutegetsi ntiburi ko butorera inyishu z'ibibazo by'igihugu cyangwa n'urwaruka birimo, ugasanga ndetse baciye bava ubutegetsi. Ibyo birakunze kwibonekeza mu bihugu bya Afurika, aricyo nagombye kuvuga nubwo ntagiyanditaye
rwose. Ntabwo tugamije kwangisha ubutegetsi, icyo tugamije ni ikibazo iyo kihari kigashakirwa umuti bifasha igihugu cyose. Ubwo rero mu Kinyarwanda aho baravuga ngo nujya gukira indwara arayirata, ntabwo twahisha ko hari ubushomeri kandi ko bukeneye ari ikibazo gikeneye kubonerwa umuti, abantu bishakishije mu maboko yabo mu bushobozi bwabo bakihangira imirimo cyangwa se bakiga nk'iyo myuga nk'uko twabivugaga mu kanya. Ndagushimiye cyane hari kera.
Mwana muragudu ndagushimiye.
Twakire na Samuel muri make. Samuel, watubwira nawe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Ego, amahoro neza.
Ni urakomeye.
Ego, turashimira Imana.
Urahagana he Samuel?
Jonde mu gihugu cy'u Burundi aho bita mu ntara yo mu Ruyigi.
Ikibazo cyawe cyangwa ikitekerezo?
Mu Kirundi bakunze guca umugani mu Kirundi bavuga ngo gutaranirwa garamye ngo yibaza ngo byuhiri hafi.
No mu Rwanda barabivuga.
Ego. Ni kuvuga ikibazo cy'ubushomeri ni ikibazo duhanze cyane muri ibi bihugu biri mu nzu y'amajyambere, ngira cyane cyane muri Afurika, kubera ko ubushomeri burahari. Hama ikibazo kijyanye no kwihangira imirimo kabisa, mubanza mubyumve neza, mubanza mubitekeze cyane. Muri abantu benshi atabuzi bagira, usaba benshi ari urwaruka, kandi uwo rwaruka rukaba ruhejeje amashuri. Nimwibaze namwe ukuntu umuntu yoba ahejeje amashuri, birashoboka ugasanga ayo mashuri yiwe yayize ku ngorane, kubera ko ubukene usanga buri mu miryango. None ikibazo kihari cyo kwihangira imirimo, mbega ni gute umuntu yo kwihangira imirimo? Kuko kwihangira umurimo bisa niburiburi kuba ufise umutahe wotanguza. None uwo mutahe wova he? Kandi ukore ukiva ku ntebe y'ishuri mwabye n'ubuzima umuntu acamwo.
Reka Samuel, ikibazo cyawe ubwo kirumvikanye, uragaruka ku kibazo cy'umutahe, kandi abo twakomeje kuganira nyine bavuga ko umutahe atari wo wa mbere cyangombwa ari ibitekerezo. Reka mpumwanya mu kanya gatoya dusigaje mbere yo gusoza ikiganiro, mpumwanya Bwana Alphonse Bimenyimana ababwire muri makeya asa n'uwanzura kuri iki kibazo, cyane cyane cya hari kera na Samuel. Hari kera we yifuzaga no kumenya niba hari uburyo abantu bashobora kwiga hanyuma bakazishyura nyuma, warabafata nk'umuntu w'umukire, mwamwumvise. Hanyuma Samuel rero nawe ubwo aragarutse ku mutahe, muri makeya mwababwira icyo aba ngaba.
Urakoze Jenny, turi kumvikana?
Ni turumvikana rwose, dahasigaye nk'umunota umwe utuzuye.
Ababaye kuko hasigaye umunota umwe, nashaka kuganiriza bagenzi banjye.
Tuzongera.
Nashaka kubaganiriza nka wegiseri.
Ahubwo se ko telefoni yanyu numva isa nkaho icitse. Telefoni yanyu igomba kuba icitse, sinzi niba mutwumva. Bwana Alphonse, muranyumva? Ubwo rero ndumva birababaje kuba atabashije kuduha ijambo rya nyuma cyangwa se ngo atange niyo nama. Ibyo ari byo byose, iki ni ikibazo gikomeye, ikibazo cyo kwihangira imirimo, ikibazo cy'ubushomeri. Tuzakomeza tukigarukeho mu bindi biganiro byacu. Nkaba rero mbashimiye mwese kuba mwateze amatwi, ngashimira abo twafatanije ku buhanga bw'ibyuma barimo Inosa Kimenyi wari urimo kubahamagara habashyira ku murongo kugira ngo tubashe kuganira. Ndashimira cyane rero bwana Alphonse Bimenyimana na Charlotte Uwamahoro na Jean-Claude twaganiriye ari ku murimo yihangiye. Nkaba mbashimiye mwese ko mwateze amatwi, ibitekerezo byanyu n'ibibazo birakenewe kuri Radio Ijwi rya Amerika. Mwakoze mwese, mugire ibihe byiza, mwari kumwe na Eugenia Mukankusi.